Humble thyself. This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, July 14, 1963, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Mikitisa. Liteya oyo ya ndeko William Marion Branham eteya makili liboso na ngelesa mokolo mwa lomingo na pokwa mokolo mwa zomi na minei sanza ya sambo na mobu 1963 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis ya Amerika.
Confidence that God is putting there by His Spirit.
Yes.
So without any further hesitation of me, I'm just going to turn the pulpit over to Him.
Shock.
Hey, I'd just like to make an announcement, man. Let him be studying here. Let me think of that something out there.
Oh, ndeko, usengeli kondi maete likambo oyu ekamu isingai. Na boye nasepeli kopesa liyebi simoko. Toye kola likambo yango awa. Ngai na kanisa likambo ya ndenge wana.
I certainly enjoyed being here every time.
Nasepela kapenza tango nyonso kozala awa.
Our journey is getting close to the end now of us staying with you.
Mubembo na biso ebandisi kawa kokoma na suka po na biso kozala ilongo na bino.
We got another meeting coming up right away in Chicago, and I've got to have the family back in Arizona pretty soon.
Pamba te tozali na mayanga ni mosusu oyo ekosale mambala moko na Chicago pe na sengeli kozongisa libota na ngai na Arizona kala mingi te.
And they never had their summer vacation yet, and I'm supposed to take them for a little ride somewhere in a few days.
Bazwi naino loi na bango ya eleko ya moite, na bongo na sengeli komema bango na motu kamwa moke esika moko, moko na mikolo kwe oyu.
And then I'll probably be away one day, one of the Sundays, and then the following week I'll begin in Chicago.
Na simatango mususu na kukende musika mokolo moko, moko, moko na balomingo pe na sima na poso ekolanda na kubana na Chicago.
Then I got to come right straight back on a Monday and take them to Arizona.
Na sima na sengeli kozonga mbala moko, mokolo ya liboso ya mposo, pona komema bango na Arizona.
And now, I just hate to come in of a Sunday morning, take that time where everybody's refreshed.
Sikawa, nasepela kateko ya awa mokolo ya lomingo na tongo kozwa tango oyo moto nyonso azali na makasi ya sika.
Sunday night, you're always tired and wore out. On Sunday night, and then turn the Sunday night service over to our pastor. That's very kind of bad.
Mokolo ya lomingo na pokwa, bazalaka tango nyonso kolemba pe na motau. Mokolo ya lomingo na pokwa, bongo kotika lianga ni ya lomingo na pokwa na mokengeli na biso. Ezali penza malamu te.
But I hate to do that. Yet on Sunday night, I would... Sunday night, they have a service Sunday night, and I hold the people so late.
Kasi nasepelaka kosala yango te. Ata bongo na lomingo na pokwa, tango nazalaka na lianga ni ya lomingo na pokwa, na umisaka bato mingi.
Many of them coming here from way down the south and way north.
Mingi na baoyo bayaka awa bauta kamusika penza na sudi pe musika na nordi.
And they have all sometimes to drive day and night just to get here for one service, then go back.
Pe bazalaka na... O mbala mususu batambu saka motu kabutu na moi kukoma awa bobele po na lianga ni moko kaka na sima kuzonga.
And that's the reason I try to make it on Sunday morning when I come, gives them a chance to go back.
Yangonde tina na lukaka kusala yango moko ya lomingo na tongo, tango na yaka, ipesa kabango nzela ya kuzonga.
Loyal, faithful pilgrims.
Amen.
I appreciate them.
Baleki nzela ya sembu pe botosi. Nasepelaka na bango mingi penza.
They drive through sleet, rain, and everything else to get here across the country, hundreds of miles, just for one little service.
Batambu sakamotu kananeje nyangui, nambula pe nyoso wana, pona kokoma awa, kokati sa ekolo mobimba ba kilometre kama na kama bobele pona mwali yanga ni moko.
So, it makes me feel grateful to God and to these people for their great support and what I'm trying to tell to the people to be the truth.
Na bongo epesa kangai tsai ya kuzongisa matondi na Nzambe na bato oyo pona monene na bango pona lisungi monene na bango na makambo nazali komeka koyebisa bato ete ezali solo.
Amen. I believe this is the truth.
Yes.
With all my heart.
Sika wanandimaka ete oyo ezali solo ngai na motema na ngai mobimba.
If there was anything different that I thought was better, I'd certainly first go.
Soki ezalaki na eloko mosusu oyo nakanisi ete eleki malamu na tembete na kokende liboso.
I won't ask anybody to go anywhere that I don't go first to find out what it's right enough.
Na kosenga na moto moko te kokende sika moko oyo ngai moko na keinano liboso te. Pona koyeba soki elongo bani to te.
I wouldn't ask any person to make a step in God that I hadn't already made and know that it's the truth.
Na kosenga na moto moko te kotia litambe moko kati na Nzambe, soki ngai moko na tinano yango te pona koyeba soki ezali solo.
First it must be the word of the Lord, then I must step and see if it's right.
Ya liboso esengeli kozala liloba ya Nkolo, na sima na sengeli kotia litambe pona kumona soki elongo bani.
And then if it's right, then I can say, come on up this way, you see, just making the way.
Na sima soki elongo bani na boye na koki koloba, boya na nzela oyo, bumoni, ezali kufungula nzela.
And now, I think any minister ought to do that, ought to first go himself, he's supposed to be a leader of people.
Na bongo na kanisi ete mote nyonso asengeli kosala bongo, asengeli kokende liboso ye moko, asengeli kozala mokambi, mokambi ya bato.
Not speak something if he would put his hand on himself.
Kolobela te likambo oyo ye moko atiei loboko na yango te.
We should go and be leaders of the people.
Tosengeli kokende pe kozala bakambi ya bato.
This morning, I had a very odd, peculiar experience here in the pulpit.
Na tongo yo nabikela kili kambo moko ya kokamu wapenza, ya ndenge mususu awa na eteelo.
And that was about the last part of the message. I wasn't aiming to say it that way.
Pe salimaki pene na eteni ya suka ya liteya, na kanaki koloba ya ngolo lenge wanate. Bumoni?
But I guess it's already said and there's nothing I can do about it now.
Kasi na banzi esili kolobama. Pesi kawa na kokiko sala eloko moko te pona yango.
But then I got home back studying about it.
Kasi nasima na koma kina ndako na bandaki koyeko la yango.
I had a little family reunion today of just my brethren and them.
Tozalaki na bokuta ni moke ya libota lelo bobele bandeko na ngai ya mibali na ba mosusu.
Mama's gone and we used to meet at her house and now we're going to the Lord.
Mama asiliko kende. Tuzalaka kukuta na nandako na ye, sika watokomi kukende na nandako ya Dolores.
We had a nice time up there this afternoon, talking. Katie was along, we sang some songs, played some hymns and things.
Tolekisa kitango malamu kuna sima ya zanga oyo, na masolo. Tedipe azalaki, tuyemba ki banzembo, tubeta ki banzembo ya kala, pe bongo na bongo.
Now, I think maybe next Sunday morning, if the Lord is willing, if Brother Neville don't care, I'd like to have a healing service, just dedicated only to healing. Yes.
Sikawa na kanisi tango mosusu na tongo ya lomingo ekoya, soki kolo alingi, soki ekotungisa ndeko Neville te. Sikawa na kulinga kosala lianga ni akubonde la pona babeli. Bobele pona akubonde la pona babeli.
And I think with the message this morning, the way the Lord seemed to lead me to bring it out, ought to kind of encourage us a little, you see, to really believe.
Pena kanisi na litea ya tongo yo, lulenge nkolo azalaki kokamba ngai, pona kotea yango, kotalisa yango, isengelaki penza kupesa biso mpiko moke. Bomoni ya kondima penza.
We play around and we take different things and talk about them.
To salaka maseki, to kanisaka makambo ndenge na ndenge pe, to lobelaka yango.
But then when it comes to showdown, that's something different.
kasi na sima soki eko mingo nga ya kosuki salikambo, eko makandengi mosusu.
As someone was telling, I believe it was my brother back there, telling a little story today about a man, a minister, and his son of one of his congregation.
Ndenge, moto moko azalaki koyebisa ngai, nakanisi ezalaki ndeko na ngai oyo azali kuna na sima. Ye moto azalaki koloba lisolo moko mokelelo ya moto moko motei moko na ya ye moto moko ya losambo na ye.
He said he can walk along.
Alobaki ete akoki kotambola likolo na eteni ya nzete.
He said, Pastor, sure, the Lord's with you.
Alobaki, mokengeli, na bosolo, kolo azali na yo.
He said, I can pack a log across my back. Want to go across?
Alobaki, nakoki komema eteni ya nzete na mokongo na ngai tango nakokatisa.
Sure, the Lord's with you, and he went and done.
Na bosolo, kolo azali na yo. Akendeki pe asalaki yango.
He said, I can pack a log wheel to wheelbarrow across the same time.
Alobaki, nakoki komema eteni ya nzete pe kopusa brouette mbala moko.
Sure, Pastor, the Lord's with you. Your faith can do anything.
Nabosolo mokengeli. Kolo azali na yo. Kondima na yo ekoki kosala nyonso.
He said, I can put you in the wheelbarrow and pack the log.
Alobaki, nakoki kotia yo kati na brouette pe komema eteni ya nzete.
He said, wait a minute.
Alobaki, wana zela nanu. Bomoni.
When you're included in it yourself.
Eko makandengi mususu soki likambo yango itali yo moko, bomoni?
Now, it's mighty good for us to say here, amen.
Sikawa, yango ezali penza malamu pona biso koloba awa, amen.
It's mighty good for us to say, I believe that's true.
Ezali penza malamu pona biso koloba, nandimi ezali solo.
But then put it in action.
Yeah, that's right.
And then put it in action.
Kasi nasima, tia yango na mosala. Usengeliko tia yango na mosala.
As I brought that statement this morning, the people is laying in the shadow of Peter. They never even asked for prayer.
Ndenge na lobaki likambo yango na tongo ya lelo, bato oyo bazalaki kolala na elilingi ya Petelo, basengaki ata mokete mabonde lipo na bango.
I've went into many homes watching this.
Nasila kokena bandako mingi komona likambo yango.
Pray before going. Just go in there with an awning and don't even pray till people walk out their heels.
Na bondeli liboso ya kokende pe na koti kuna na epakweli na bondeli atampo na batote na bimi pe babiki sami.
Amen. Amen.
I've seen it done so many times.
Bomoni, ezali solo. Na sila komona yango kosale mambala mingi, penza. Bomoni?
You've got to have somewhere to place your faith.
Osengeli kozala na esika ya kotia kondima na yo.
Yeah, you've got to believe it.
Usengeli kondima yango.
And I believe that the hour is approaching and now is.
Pena ndimi ete ngonga yango esili kobele mape esili kokoma.
I realize that this is not a tape service. They might make a little one for themselves. But this is not a tape that goes out across the country.
Na yebi malamu ete oyo ezalili yanga ni ya kosala bandi te. Bakoki kosala bandi ya moke po na bango moko. Kasi oyo ezali bandi ekotambula na ekolo mobimbate.
This what I was speaking of this morning has brought us right up to the climax, and that's the reason I'm going to take next Sunday for a healing service.
Likambo nazalaki kolobela na tongo oyo ememi biso na esika ya likolo koleka. Yango wana na kozwa lomingo ekoya pona na kobonde la po na Babeli.
Because since I've been home, I've told you about the visions and what happened and everything and brought up why I've done all these things.
Pamba te longwa tango na zongaki na ebisa kibino na tina na bimono noneli na makambo esalemaki pe nyonso wana pe na lobela ki yango polele tina nini na sala ki makambo nyonso wana.
And then this morning bring it right up now to that last call.
Bongo na tongo oyo na lobeli yango lisusu polele kino na pool ya suka wana.
Now, it's my time for consecration to God. God's time to speak to me.
Sikawa ekomi tango na ngai ya kumipesa mobimba na Nzambe. Tango ya Nzambe pona kosolola na ngai.
Yeah, I must just have a little change in my own life.
Bomoni, na singeli koza na mbongwa na moke na bomo inanga moko.
That not as I think that I'm wicked, but I want to feel a little more closer to people. See?
Ezali tete na zali moto na kanza, kasi na lingi koza la mwa moke koleka pene na bato. Bomoni?
The people that I have tried to tell this gospel truth to, and they turned their back, went walk away and laugh at it.
Bato oyo na mekaki koyebisa bango solo ya sango malamu oyo, bapesaka yango mokongo, bakendeke na bango pe bacholaka yango.
Now, to me, that seems like it's an insult.
Sika wapona ngai, emona na kalokola kufinga.
I don't care to me, but to the things that I've been saying, it's the truth trying to help us.
Esungaka te pona ngai kasi pona makambo oyo na lubaka, ezali solo pona koluka kosunga bango.
Like shoving out a boat and say, here, just cross over.
Ezali lokola komema masuwa mosika na libongo pe koloba. Botala yango oyo. Bokati sana ngambo.
Here, get out of that swelling stream, you're going to die. You're going to perish there.
Botala, bobi mana mai makasi wana, boko kufa, bino, boko kufa wana.
And they just laugh at you and walk away.
Kasi bazali na bango kochula yo pe kokende na bango.
Well, to me it feels like if they walk away, there's nothing more I can do about it, see, that I can do.
Pona ngai ezali lokola soki bakei na bango, nazali lisusu na likambo ya kosala te pona yango. Bomoni, oyo na koki kosala.
But I want to run down the bank now and persuade them to come home back.
Kasi sikawa na lingi kokende mbangu na libongo pona kondimisa bango. Bozo ngawa.
Yeah, I got to have that feeling, because I know there's somebody out there that hasn't come in yet.
Bomoni, nasengeli komi yo kandenge wana. Bomoni, pona ye biete moto moko azali kuna oyo akoki nano te.
I'm going to fish till the right fish is caught. I want to do that.
Penako na kolobo mbisi kino, alobaki kino mbisi ya suka akozwama na linko sala yango.
Now, in order to do this, I'm expecting something to happen in a prayer meeting.
Sikawa, na boye po na kosala yango na zaliko zelaete likambo moko esale manalianga ni ya mabondeli.
Something, and many of you remember the vision of the last pool, that third pool, rather.
Likambo moko, pe mingi kati na bino bobo sanite emono neli ya pool ya suka to pool oyo ya misato.
You remember, there was something happened just before that.
Bomi kanisa, likambo moko esale maki bobele liboso na yango.
I've seen that light come and go down into that place and said, I'll meet you there.
Namona kipole wana koya kokende kokota esika wana pe elubaki. Na kukutana na yokuna.
I'm looking for something to happen.
Sika wana zaliko zelaete likambo moko esalema.
Here, years ago, it used to be that the services and that discernment would make me so weak I'd stagger.
Eleki mibu mingi awa mayanga ni nako sosola makanisi ezalaka kolembisa ngai mingi kino nazalaka kotenga-tenga.
Many of you remember that.
Mingi kati na bino bobosani yangote.
Just get to spot that stand and I had Jack Moore on one arm and Brother Brown on the other and walk me up down the street for an hour after service.
Ekoma kina esika moko oyo pona kotele mandeko Jack Moore asengla yiko simba ngai na loboko moko pendeko Brown na ngambo mususu bazala yiko tambusa ngai na balabala ngonga mubimba sima na liangani.
I just had to try to think of where was that and what was taking place.
Pe ezalaki kosele maete na zalaki koluka koyeba esika na zalaki pe likambonini ezalaki kosalema.
And all night lay there and think of it and sob and everything else and wonder why they didn't accept our Lord Jesus.
Na sima butu mobimba na zalaki wana kokanisa likambo yango kolela-lela pe nyonso wana pe komitu na pona nini bandimaki nkolo na biso Yesu te.
Then he told me the vision. One time you'll meet a lady that will come to you wearing a brown suit and she'll be packing a little baby and a blanket. And from that time on, you'll have strength to endure stronger.
Na sima alobaki na ngai na emono neli, na tango moko okokutana na mwasi moko akoya epai na yo, akolate lamba ya mwa moindo, pe akomema bebe moko na bolangiti kobanda tango wana okozwa makasi po na kuyika piko okoleka.
Well, I told you all that, and in Chicago, it happened.
Na yebisa kibino yango nyoso, esale maki na Chicago.
That night, when the little Presbyterian lady when her own pastor sent her down there with a baby.
Na pokwa oyo mwasi moko ya Presbyterian mukengeli na ye moko atindaki ye kuna na bebe yango.
I believe it was his brother, or one of them was a doctor.
Pe na kanise zalaki ndeko na ye ya mobali, to moko na bango azalaki munganga.
He said there's not a hope for the baby unless Almighty God touches it.
Alobaki elikia po na bebe yango ezali susute bobele soki nzambe na nguya nyonso asimbiye.
She went and told her pastor.
Akendeki koyebisa mukengeli na ye.
Her pastor said, I am not qualified, he said, to act upon this divine healing because I don't have it within me, the faith that it takes to do it.
Mukengeli na ye alobaki ngai nazali na makokite alobaki ya kosalela likambo ya kubikisama na nzoto ya bunzambe po ngai nazali na yango kati na ngai te kondima esengeli po na kosala yango. Sikaya oyo wana ezali kozala na bosembo na likambo yango bomoni alobaki nazali penza na yango te kati na ngai.
He said, but I was at one of Brother Branham's meetings. And I advise you to take the baby to Brother Branham.
Alobaki, kasi nazalaka na moko na mayanga ni yandeko Branham. Pe na kopesa yo tolie te ome ma bebe yango na ndeko Branham.
And the doctor give it up and it was going to die.
Monga nga sundola kiye, pe alinga ki kokufa.
And the little lady walked in there where I was having some sort of a service for them little Catholic children that got burned up in that school up there, you know, remember when it was.
Pe elenge mwasi yango ayaki wana esika nazalaki kosala eloko moko lokola lianga ni po na bana mike ya katoliko ba oyo bazikaka moto na etelo oyo kuna boyebi bozali komikanisela tango esalemaki. Tozalaki kosala lianga ni yango pe mbala moko mwasi yango ayaki na elamba yango ya mwa moindo.
My wife and him were sitting there, and I said, turn and look all around, and see if they stand there.
Mwasi na ngai, na bato mosusu bazalaki wana, pe na lobaki, na balukaki pe na talaki, na tambusaki miso, po na komona soki bazalaki wana.
And happened to be that just before it come up, I believe Billy Paul and them have been talking to her wife or some of them too, the lady with the little baby.
Esalemaki ete bobele liboso na ngai kokoma na kanisi Billy Paul na bato mosusu bazalaki kosolola to mwasi na ngai to bato mosusu na mwasi yango na bebe.
And the lady walked up to the platform, the Holy Spirit revealed the whole thing and healed the baby there.
Pe mwasi yango amataki na etumbelo pe molimo mosantu amonisaki likambo yango mobimba pe abikisaki bebe yango.
I walked right, and since then, I just don't get tired. See, it don't bother me. I just go right on and on.
Na kendeki na ngai pe kobanda tango wana na lembaka lisusu te bomoni. Etungisaka ngai te pe na kobaka na ngai kokende liboso.
Now I'm looking for something to happen to start that third goal in the mark.
Sikawa nazali kozela ete likambo moko esalema po na kokotisa pulu oyo ya misato na mosala esengeli bomoni.
Maybe the next Sunday morning healing service, maybe it produced that, I don't know.
Tango mosusu lianga ni ya kubikisama ya lumingo ekosala yango. Tango mosusu na yebite.
Amen. I think for us to do would be tell your people, get the sick people.
Na kanisi likambo tosengeli kosala ezali koyebisa bato na bino boya na babeli.
Now for a healing service we got to consecrate on sick people.
Sikawa pona lianga ni ya kubikisama tosengeli kotala bobele likambo ya babeli.
Get your sick people and get them here early. Next Sunday morning, say by 8 or 8:30, and we'll give them a prayer card as they come in the door, however they do it.
Boya na babeli na bino, boya na bango awa na tango malamu na tongo ya lumingwe koya. Tolo ba na ngonga ya mwambe, to mwambe na ndambu. Pe bakupesa bango bakalati ya mabondeli. Wana bakozala kukota na ikuke. To ndenge nyonso basalaka yango.
And then we'll have a prayer line and pray for the sick and just see what the Holy Spirit will do.
Nasima tokosala molongo ya mabondeli pona kubondela pona babeli. Peto komona likambo nini molimo mosantu akosala. Na ndimiete akosala makambo minene soki tondimeli ye. Bumoni? Kasi tosengeli kondimela ye, pona yango sikawa na motema na biso mobimba.
Power has arrived that when God, in so much as we're speaking this morning, has showed us so much and brought us to a certain, just up to a spot.
Pena kanisi ete ngonga ya motuya esiliko koma. Oyo nzambe, denge tolobaki na tongo, asiliko talisa biso makambo mingi penza. Pe asiliko mema biso na kino esika moko.
Just to push over that little hill, and that's all you need. And then away it goes.
Nyoso tosengeli kosala ezali kosala makasi ya kokoma na ngambo mosusu ya mwangomba wana pena sima kokende musika bomoni
going just like it was the same thing with the discernment, same thing by the prophetic to watch
ekosale mabobele ndenge esale maki na likambo ya kososola makanisi lokola esale maki na lisakoli kotala yango na bukebi.
I stand in Calgary. I beg your pardon. It was the Queen City down in Regina.
Nazalaki kuna na Calgary. Bolimbi sangai ezalaki engumba mokonzi kuna na Regina.
And Ern Baxter was standing there and a bunch of us.
Ern Baxter azalaki wana pe mingi na biso.
And the Lord told me right there on the platform that will come to pass, you'll know the very secret of their heart. And that's right.
Penkolo asilaki koyebi sangai awa na etumbelo, ekosale maete okoyeba ata makanisi ya mitema na bango. Pe ezali solo.
That
pe na kanisa ka ya ngolo lenge wana ata mukete. Na mataki na etumbelo na pokwa wana elongo na en, pe na bandaki kobonde la pona babeli.
And here come a man along Israel, laid out his entire life.
Petala motomoko ayaki wana natalisaki polele penza bomo ina ye mobimba.
First time it ever happened, just like that, in a moment, in a healing service.
Izalaki mbala liboso likambo yango esale mabongo, natango moke, nalianga ni ya kubikisa mayanzoto.
And then I looked out over the audience and here it began to come down over the audience.
Nasima nabwaka kimiso nalianga ni petala, ebandaki kokita likolo nalianga ni pe nyoso wana.
Oh, when we reach the other side.
Oh, tango tukokoma na ngambo mosusu.
A half has never yet been told of the things to watch out and see things in people's lives.
Atandambo na makambo yango elobami nani ote. Kutala, peko mona makambo na bomo ya batu.
I don't say nothing about it, just let it alone. See, unless I'm really compelled to say something.
Nalobaka eloko moko te pona yango. Natikaka yango bongo. Bomoni bobele soki na miyo kipenza kotinda makolo balikambo moko.
And I'll look for this next to start like that.
Pesikawa nazali kozela likambo ya sima oyo ekobanda ndenge wana.
God in his own way, his own sovereign time to begin.
Bomoni nzambe na lolenge na ye moko, na tango ya bosomi na ye moko, akobanda likambo yango.
And it'll be another thing that'll be way beyond any of these other teams. Amen.
Pe ekozala eloko mosusu oyo ekoleka nyonso mibale oyo bomoni.
And I'm looking for that to happen.
Nazali kozela komona yango kosalema.
And maybe I thought if I had a little healing service maybe next Sunday.
Pe tango mosusu na milobela kisoki na kokaki kosala liangani ya kobikisa mayanzoto tango mosusu lomingo ekoya.
And the following Sunday I'll probably be away with the kids and them. Because they got to go back and go to school.
Na sima lomingwe kolanda tango mosusu na kokende mosika elongo na bana na ba mosusu po basengeli kozonga po na kokende kelasi.
And then the next Sunday, of course, I'm up in Chicago at the meeting up there.
Na sima lomingwe kolanda lisusu ngai na tembete na kozala na Chicago na mayanga ni kozala kuna.
And then come back the following Monday to leave on Tuesday for Arizona.
Na sima na kozonga mokolo ya liboso oyo ekolanda po na kokende mokolo ya mibale na Arizona po bana bazonga na kelasi.
Well, what'd you find, Pastor?
Ozwi eloko nini mokengeli?
Well, I've discovered something very strange.
Good, that's very fine. Now, we want to hear about it.
Malamu, ezali penza malamu, sika watolingi koyeba yango.
So, now the Lord bless you all real, real good, and I hope to see you here next Sunday, and Wednesday night.
Na bongo, sika wa kolo apambola bino nyoso, mingi, mingi penza. Pe na nazali kolikia komona bino awa na lumingwe koya. Pe mokolo ya misato na mpokwa.
And listen, don't forget, these little churches like Brother Ruddle, Brother Jackson, Brother Parnell, and all those little brethren who are struggling hard.
Amen.
Boyoka, bobo sana balosambo mike oyote, ndakisa ndeko Ruddle, ndeko Jackson, ndeko Parnell, pe bandeko nyonso oyo bazali kobunda makasi kuna, bomoni.
And they feel like that we are their sister church here, you see.
Pe bamona kabiso lokola lo sambo ndeko na bango, bomoni.
We are kind of like a little mother group to them.
Tozali mwa moke lokola etonga mama po na bango.
That's where they were born out of here, pastors and so forth.
Awa nde sika babotama, bauta kiawa, bakengeli pe bongo na bongo.
This little fellow back here, brother, I met him the other night over there, Alan. Little brother Alan.
Pe lenge mobali oyo azalia wanasima ndeko, nakutana kina ye na mpoko wa mosusu kuna, Alan. Elenge ndeko, Alan.
Brother Collins here will get on with Brother Alan if he doesn't know him.
Na kanisi etendeko Collins awa akoluka koyeba na ndeko Alan soki ayebi yete.
They're both Methodist ministers and it's seen truth of word.
Bangumi bale bazali bate ya ba Methodist pe basili komona solo ya liloba.
Which the organization of the Methodist Church, which is a fine bunch of people in that Methodist Church.
Boye ebongiseli ya Lingomba Methodist ezali na bato ya malamu penza na Lingomba Methodist.
You never think they're not, they are.
Bokanisa ata mokete ete bazali te. Bazali.
There's a fine bunch of people in that Catholic Church.
Bato malamu bazali na Lingomba Katoliko.
There's a fine bunch in the Presbyterian Church and all those places there.
Bato malamu bazali na Lingomba Presbyterian. Pena bisika yango nyonso.
Man and women that are waiting to see that light flash over their path.
Ezali na mibali pe basi oyo bazali kozela komona pole yango kongenga na nzela na bango.
You just keep flashing the light in humility, sweetness.
Boko babobele kongengisa pole yango na kumikitisa na boboto.
Let's all grow closer to God by humbling ourselves.
Yes, help us.
Biso nyonso tobele mapene na Nzambe koleka na kumikitisa. Bomoni?
Don't forget, this tabernacle will lose its strength.
Bobo sanate, mongombo oyo ekubungisa makasi na yango.
Remember that this is the target where Satan's got every gun in hell trained on.
Bomi kanisela ete oyo ezali esika Satana atalisi mandoki nyonso ya lifelo.
He'll cause one person to do something that's contrary to what the other thinks.
Akosala ete moto moko asala likambo oyo ekeseni na likambo moto mususu akanisaka.
He's doing that. He's up to it. That's his business.
Akosala yango. Azali na makoki ya kosala yango. Ezali mosala na ye.
If he can get somebody to say something, somebody to talk about another.
Soki akoki kosala ete motomoko aloba likambo moko, motomoko alobela moto mosusu.
Say, well, listen, did you know so and so did?
Ete, yoka, oyebi likambo oyo songolo asalaki?
Don't you listen to it. Don't you listen to it at all. That's the devil. See, it's Satan. Don't you believe it.
Koyoka yango te. Koyoka yango ata mokete. Ezali zabolo. Pomoni? Ezali satana. Kondima yango te.
If there's anything that somebody's done wrong, pray for them.
Soki ezali na likambo moko oyo moto moko asali yamabe, bondela pona ye.
Don't pray in a selfish way. Say, I'm responsible to you. I'm going to pray for everybody.
Kubondela na lolenge ya moyimi te koloba na yebi ete ezali esengisi na ngai. Nasengeli kubondela po na ndeko wana.
You take it to your heart, really down for that sister.
Mema likambo yango na motema na yo. Na bozindo penza, pe bondela po na ndeko mwasi yango.
And this talk, be real sweet, and the first thing you know, you find him right back in the service again.
Pe boke ndeko solola, boza la penza na boboto pe na tango moko bokomona bango kobanda lisusu kozonga na losambo. Pomoni?
Because after all, we're headed towards the setting of the sun.
Pamba te sima na manso tozali kokende na kolala ya moi.
The Lord Jesus will be coming one of these days.
Kolo Yesu akozonga moko na mikolo oyo.
And I think it'll be so sudden, so sweet, there'll be 100% of the whole world will never know when that rapture takes place.
Pe boyebi na kanisi ete kosalema na poisa penza pe na boboto mingi penza kino ekozala na bato kama liko moto moko na mokama moko likolo na mokama ya mokili mobimba bakoyeba ata mokete tango konetola mayango ekosalema.
It'll just go so quietly that nobody will know nothing about it.
Ekosalema na kimya penza na lolenge oyo moto moko te akoyeba likambo yango. Bomoni?
And there'll be, of course, the little groups will say, well now, so and so.
Pe ekozala na tembete bitonga mike mike ekoloba. Bongo songolo.
Or they say this fanatic bunch over there said a group left from over there and that's not so. They just gone out somewhere. We've had that fanaticism, see?
Oh, bazali koloba ete etonga moko ya bilandalanda oyo kuna. Bazali koloba ete etonga moko ezali komona na te kuna pe bango ezali lokuta bakei na bango esika moko boye tosila koyoka makambo ya bilandalanda wana bomoni.
While they say that little tabernacle in a place called Jeffersonville, there are so many of them members it's missing.
Nalobi ete mongombo moke wana esika ebenga maka Jeffersonville bandimi na bango mingi bazali komona na te.
See, they just play that up.
Bomoni? Bakuboya kundima yango.
They'll say, oh, there's nothing to that, you see. Like that, it'll be past and they won't know it.
Bakoloba, ezalina yango lokutabo moni. Ndenge wana pe, ekosale makasi bako yeba yango te.
Across the nation will come. Those who are dead in Christ will rise first.
Na ekolo mobimba, bako yaba oyo bakufa kikati na Kristo, bako sekwa liboso.
The rapture will take place, the church will be taken home.
Koneto la ma ekosalema lingomba ekomema ma na ndako.
And then the tribulation will set in and oh my, we don't want to be here during that time.
Nasima monyoko ekobanda pe oh lala to lingi kozala awa te na tango yango.
I don't want to be here in the tribulation.
Ngai na lingi kozala awa te na monyoko.
No. God forbid that any of us ever be here during that time.
Te nzambe sala ete ata moko na biso te azala awa na tango yango.
Because he that's filthy is filthy still. He that's holy is holy still. He that's righteous is righteous still.
Po ete ye oyo azali na mbindo amiye isa na ino mbindo. Ye oyo azali mosantu amiye isa na ino mosantu. Ye oyo azali moyenge bene, amye isa nano moyenge bene.
There's no, the Lamb has come forth with his book of redemption, and the bride has been taken out. Those who turned it down has to go through a tribulation period, both Jew and Gentile.
Ezali te, na mwana pate asilaki kobelema, na buku na ye ya lisiko, pe mwasi na libala asili koneto lama. Baoyo baboya ki yango basengeli kolekana eleko ya monyoko. Bayuda na mabota.
What a time of tribulation. I don't want that.
Tango mabenini oyo ya monyoko. Na lingi yango te.
Lord, sanctify me now.
Kolo, bulisanga isikawa.
That's good Nazarene doctrine.
Amen.
Ezali malakisi malamu ya ba Nazareen. Boyete.
And it's truth too. Yeah, truth. That's right.
Amen.
Pe ezali pe solo. Ezali solo. Ya solo.
Fill me now with your Holy Spirit, Lord.
Tondisanga isikawa na molimo mosantu na yonkolo.
Take all the world out of me now, Lord. Don't let it happen.
Longola makambo nyonso ya mokili kati na ngai isikawa nkolo. Ko kotika tete tozala na.
As the old colored brother said, sir, I got my ticket in my hand. It's already punched. And when I come down the river that morning, I don't want no trouble.
Ndenge ndeko mobange ya moindo wana alobaki. Misye, nazali na tike na ngai na loboko, esili kotobolama. tango na kukoma na ibale, na tongo wana na boi mindondo.
So that's about right. I don't want no trouble.
Na boye, ezali penza yango, na boi mindondo.
Hold your ticket in your hand, because we're going over. Amen.
Simba tike na yo na loboko, po tolingiko kati sana ngambo.
Just think of it. The great time of redemption is ahead.
Amen.
Boka ni sanano. Tango monenye ya lisiko ekomi pene.
And now another thing.
Pesikawa likambo mosusu.
Brother, what's his name up here at Utica?
Ndeko, kombo na yena ni oya zalaka awa na Utica.
I think Brother Graham and another brother there is pastoring there, Brother Shanks or something like that,
brother,
or Saints.
No.
Na kanisi ndeko Graham, na ndeko mosusu wana oyo azali mokenge likuna, ndeko Shanks, to eloko moko bongo to Sink.
Brother Snelling is a pastor altogether.
Ndeko Snelling azali mokenge liye moko.
Brother Snelling is a pastor up at Utica now.
Ndeko Snelling azali mokenge likuna na Utica sikawa.
I think their prayer meeting is on Thursday night.
Na kanisi ete mayanga ni nabango ya mabonde li zalaka mokolo ya mine na pokwa.
Now you know it would be real nice if we would slip up there on Thursday night and show those fellows a little fellowship, see?
Sikawa boyebi ye kozala mala mupenza soki toke kuna mokolo ya mine na pokwa pona kolakisa na bandeko wana boyokani ya bondeko. Bumoni?
And then when Brother Jackson, the times that he has this, if we just get a little group of us together and go.
Nasima tango ndeko Jackson, tango akozala na oyo ya ye, soke tonga moke kati na biso toko kiko kende kusangana kuna.
Just keep praying, keep digging. Just don't stop.
Boko ba bobele kobondela, boko ba kotimola, iyo, botikate.
Just like when Elijah told him, said, dig ditches out there.
Ezali lokola tango Elia ayebisaki bango alubaki. Botimola mabulu kuna.
When you get down, you hit an old tin can, say, I'm too tired. Store it out and keep digging.
Tango zaliko kita, soki okutani na linzanza moko ya kala, okoloba, na lembi mingi. Bwaka ya ngoli banda pe koba kotimola, bomoni?
Just keep digging, because we got to dig. We just got to dig, that's all.
Koba bobele kotimola. Po to sengeli kotimola. To sengeli penza kotimola. Esili.
If you expect to miss the tribulation, you better start digging.
Po soki o lingi ko kima monyoko, eko zala malamu ko banda kotimola.
Now, for myself, I'm preaching to myself there.
Sikawa po na ngai moko na zali ko mite ya ngai moko. Esika wana.
I'm going to start digging deeper than I ever know.
Na lingi ko banda kotimola na bozindo koleka ndenge na sila kotimola.
Because I feel like that in the nation and around the world, that this ministry will again, as it's known now by everywhere over the world, I must go again.
Po nazali komona lokola na ekolo pe na mukili mobimba ete lotomo oyo ekozali susu. Lokola yebani sikawa pene na bisika nyonso na mukili mobimba. Na sengeli kokende lisusu.
Wife said to me, the other morning I said, I want you to go with me when I leave.
Mwasi nanga lobaki nangai, mokolo mosusu na tongo na lobaki. Dalingie te okende longo nangai tango na kukende.
So I'm going to leave around January, the Lord willing.
Na kolongwa pene na sanza ya libososo kikolo alingi.
I want to take a complete world tour all the way around.
Na niko sala mobembo na mukili mobimba, na bisika nyonso penza.
Amen. Come back and maybe have services in the United States sometime next summer.
Tango na kuzonga, tango mosusu na kusala mayanga ni na États-Unis, na tango moko na eleko ya eteweko ya.
And she said, I'm too old to go.
Pe alobaki, na komi mubange mingi po na kukende.
Well, I said, I went when about my last trip overseas was about 8 years ago, and I feel like I'm in better shape now than I was 8 years ago.
Amen.
I know more about it now.
Na lobaki. Ngai na kende kitango na mubembo na ngai ya suka na mikili mosusu eleki pene na mibu mwambe pe nazali komona lokola nazali na lolenge malamu sikawa koleka ndenge nazalaki eleki mibu mwambe boyebi bomoni na yebi makambo yango malamu koleka sikawa.
Then we got on the subject if the Lord said I'm going to lot you 25 years.
Sima tokomaki na moto ya likambo oyo, soki nkolo alobi, na lingi kopesa yo mibutu kumi bale na mitano.
You're not going to get feeble, you'll be able to go, and I'm going to launch you 25 years on earth.
Oko lemba ata mokete, oko zala na makoki ya kosala mosala, pe na kopesa yo mibutu kumi bale na mitano awa na mokili.
Would you take from birth to 25, or from 25 to 50, 50 to 75, or 75 to 100?
Oko zwa kobanda... Kobanda mbota makino mibutu kumi bale na mitano, toko banda mibutu kumi bale na mitano kino tuku mitano, mibutu kumi tano kino tuku sambo na mitano, to tuku sambo na mitano kino mokama.
Now, any man that's lauded any time on earth will certainly do a most rational thing if he don't spend that time in service of God.
Sika moto nyonso oyo apesa mi tango na mokili, na tembete akosala likambo ya mabe koleka soki alekisi tango yango na mosala ya Nzambe te.
I don't care what he does.
Ata asala kanini ezali na tina te.
Now, if you're going to be a heartbreak for the women or so forth, you better take that young age, that first 25. See?
Sikawa, soki okozala moto oyo abebisaka mitema ya basi, to bongo na bongo, ekozala malamu pona yo kozwa bolenge. Mibutu kumi bale... na mitano oyo ya liboso bomoni
if you're going to be a carpenter a mechanic or something you better take the second 25
soki kozala mosali ya mabaya mobongisi motuka to mosala nini ekozala malamu pona yo kozwa mibutu kumi bale na mitano oyo ya mibale bomoni
but I'm thinking about what about me what would I take
bongo na bandaki komilobela bongo ngai esika nini ngai na kozwa
I take from 75 to 100
na kozwa kobanda mibu tuku sambo na mitano kino mokama.
I be smarter, wiser. I'm more settled. I know more about what I'm doing.
Na kozala na mayele koleka, bwanya koleka, na kotele mangui koleka, na koyeba mingi koleka makambo na zali kosala.
I'm 8 or 10 years older than the last time I was overseas.
Na zaina mibu zomi mwambe to zomi koleka mbala ya suka oyo na kendeki na mikili mosusu.
I won't jump in like I'm killing snakes. I know more about it. I know how.
Nako kende kuna ngulu ngulu te. Lokola moto azaliko boma banyoka. Nako eba makambo malamu mingi koleka abomoni. Na yebi lolenge ya kusala.
Is it like a coon dog fighting a coon? See, you know about how to take a hold of it.
Ezali penza lokola mbwa oyo akangaka nyama ya zamba. Azaliko bundisa nyama ya zamba abomoni. Oyebi lolenge ya kukangaye.
Don't jump in there and scratch you up.
Oko kende kuna ngulu ngulu te. Ako tia yo manzaka.
Know his tricks and watch him what he does.
Bomoni, yekola mayele mabe na yepe tala malamu makambo asalaka.
And we learn more about the enemy.
Peto yekola kamunguna malamu.
So we've got to find out all of his techniques and how he approaches and what he does. Learn his punches. Then you're trained to go in on him, you see.
Nabongo tusengeli koyeba mayele na ye nyonso. Ndenge abele maka pe makambo asalaka. Pe koyeko la ndenge abetaka bibotu na ye. Na tango wana oyebi lolenge ya kubundisa ye. Bumoni?
So I believe now. I told my wife I believe I'm in better shape now than was when I was 40 years old.
Na bongo nandimi sikawa na yebi saki mwasi. Nandimi ete nazali sikawa na lolenge malamu kole katango. Nazalaki na mibutu kumine.
I'm 54.
Pe na kendeki kuna bomoni pe na zali na mibu tuku mitano na mine.
Now I believe if I live and can still get around as good as I can now, when I'm 100, if Jesus would carry that law, I'd be in better shape than I am now.
Pe na ndimiete soki na zali na bomoi pe na kokili susu kotambo la malamu loko la sikawa, tango na kokoma na mibu mokama, soki Yesu aumeli tango mulai, na kozana lolenge malamu ya tango, wana koleka sikawa pona kukende bomoni.
Because you know more about it. You know more about what to do and how to handle it. How to handle the situation. Amen.
Po oyebi makambu malamu koleka. Oyebi malamu koleka makambu usengeli kosala. Pe lolenge esengeli kosala yango. Lolenge esengeli kosala liboso na makambu.
Take a lot of people now if you're going to get operated on.
Tozo bato mingi sikawa soki basengeli kupasola bango.
Say a new doctor just graduated the other day and just come out of medical school. You never had an operation yet. Let him do it.
Balobie te monganga moko ya sika auti kozwa diploma na ye mikolo oyo. Pe auti kosili sa kelasi ya monganga. Na eno apasola motote, botika ye asala yango.
Oh, no, you're not.
you say nothing to him.
Not that guy.
No, sir. Yet, little one indeed.
Oh, te, Okoloba. Soko mokete, moto wanate, te, misye, ata bongote, te, ata mokete.
I don't want him putting a knife on me.
Nalingi ata mokete, ete, ati ambeli likolo nangai.
Well, I'd better go down here and get so-and-so. I know he's had a lot of operations. He knows how to do it.
Hey, eko zala malamu po nangai kokende pai ya songolo, na yoki ete asila kupasola bato mingi, ayebi lolenge ya kusala yango. Ezali yango bomoni, yango wanande likanisi.
You think about this, but what about that soul?
Boka nisaka po na yango, kasi boka nisaka nini po na bomoto yango yakati.
I want somebody who knows where they're at. Amen. Knows the road he's traveling. Yes, indeed. Hey.
Nalingi moto oyo ayebi esika atelemi. Pe ayebi nzela, ye oyo asila koleka na nzela yango. Iyo bongo.
God bless you. All right, Brother Nemo. Get up here now. God bless Brother Nemo. Don't forget now. Next time.
Kolo apambo labino, malamu, ndeko Neville. Yaka awa sikawa. Pe nzambe apambo la ndeko Neville. Pobo sanate sikawa lomingwe koya.
So much was said that I couldn't say nothing to make it any better.
Makambo mingi esili koloba mama na lolenge oyo na koki koloba eloko moko te po na kubongisa yango koleka.
And I truly believe that it was the Lord that worked this out for Brother Vale to bring this man.
Amen.
Actually this morning.
Pe na ndimi penza ete nkolo moto abongisa kili kambo oyo po ndeko Vale. Ate alitea oyo, simana oyo ya tongo.
Yes, you see, it has to work that way.
Bomoni, esengeli ko sala mosala ndenge wana.
We accept that from God.
To ndimie te uti na nzambe.
Yes. Well, there's so many things he was saying. I have 20 sermons go down there often, what he said.
Oyo, ezalina makambo mingi penza oyo alubaki. Na siliko koma matea tukumi bale awa. Na makambo ye alubaki.
I was thinking here of one little illustration to back up what he said.
Nazalaki ko kanisa etali selimoko awa pona kondimisa likambo alubaki.
Now, we look at this watch to find out what time it is.
Sikawa, totala kasa oyo pona koyeba ngonga nini tokomi.
Unless that every instrument in that watch is coordinating one with the other, we'll never know the correct time.
Amen.
Is that right?
Soki bisalelo nyonso ya sa yango ezali kotambola moko elongo na mosusu te, tokoyeba tango ya malamu wata mukete. Ezali solo?
And that takes all of us, all together, if we want to see the third pull really do something.
Hey,
pe sengeli na biso nyonso, banso elongo, soki tolingi komona pool ya misato kosala penza eloko moko pona nzambe.
It's coordination with every one of us together to humble ourselves before God. And confess our wrongs and pray and believe God for these things.
Biso nyonso to sengeli kotambola elongo komiki tisa liboso na nzambe pe koyambola mabe na biso pe kobondela pe kondimela nzambe pona makambo oyo.
I truly believe that what Brother Vale said is the truth, that God will never put his spirit in a holy, unrighteous, disobedient temple.
Nandimi penza ete makambo ndekovel alobaki ezali solo, ete nzambe akotia molimo na ye ata mokete na tempelo ya mbindo. Oyo ezangi boyenge bene pe botosi.
Yeah, it's got to come in the way of the cleansing of our hearts from all guile and iniquity, that we might be pure before God, that he might work his pure Holy Spirit through us to bring these things to pass.
Te esengeli koya na nzela ya kupetola mitema na biso na mbeba pe masumu na konyonso. Poto kwa kozala peto liboso na nzambe, pe ako ka kosalisa molimo mosantu na ye ya peto, mosala na nzela na biso, po na kukukisa makambo oyo.
I think that when you go home tonight, if you read that little book of Jude, you just learn a whole lot now of what Brother Vale has said.
Na kanisi ete tango bokozonga na ndako na pokwa oyo, soki botangi buku moke ya Yuda, boko yeko la makambo mingi na makambo ndeko vel autikoloba.
He said, I earnestly contend for the faith that was once delivered to the saints.
Pe alobaki nazali kobunda etumba makasi pona kondima oyo epesamelaki basantu mbala moko pona libela.
They got away from it.
Batangwaki na yango.
How a man of corrupt mind and so forth that come in and beguile them away from the real things of God.
Ndenge bato ya makanisi pola pe bongo na bongo, bakotaka pe na lokuta na bango, bapengwisaka bango mosika na makambo ya solo ya Nzambe.
And God can only operate as we let him operate.
Pe Nzambe akoki kosala mosala bobele soki totiki ye kosala mosala.
And so many wonderful things about saying, people want power. And really, they don't know what power is.
Pe ezali na makambo ya malamu mingi penza oyo ya koloba. Boyebi, bato balukaka nguya. Kasi bayebi penza te eloko nini nguya ezali.
Amen. They don't really know what goes with it.
Bomoni, bayebi penza te eloko nini etambolaka na yango.
The way up is down. Yeah. Always.
Po na komata esengeli kokita. Tango nyoso.
If you want power, see how humble you can get.
Soki olingi kozwa nguya, tala ndenge nini okoki komikitisa.
Just get away from all your worldly thinking and humble yourself before God.
Longola bobele makanisi na yo nyoso ya mokili, pe mikitisa liboso na Nzambe.
And then you got more power than the man that runs all over the building and makes a big loud noise.
Na tango wana nde okozala na nguya koleka moto oyo apotaka mbangu na losambu mubimba pe asala kama kelele mingi.
Because you have been able to conquer yourself and commit yourself to Christ, to humble yourself before him.
Bomoni, po ozalaki na makoki ya komikonza pe komipesa na Kristo, bomoni. Po na komikitisa liboso na ye.
That's really power.
Wana nde nguya ya solo.
You show me a church that's humble. Real humble. Not a arrogant.
Bola kisangai losambo oyo ezali na komikitisa. Komikitisa ya solo. Oyo ezali na lolendo te.
A church, just a sweet, humble church. I'll show you a church that has the favor and power of God. Amen.
Losambo ya bopolo pe komikitisa. Ngai na kolakisa bino losambo oyo ezali na ngolupe nguya ya Nzambe kati na yango. Ezali solo.
That's the thing it takes. Humility. Humbling ourselves before God, letting God just work through us.
Yango nde eloko esengeli. Komikitisa biso moko liboso na Nzambe, kotika Nzambe kosala mosala na nzela na biso.
You don't have to make a lot of noise.
Tozali na tina ya kosala makelele mingi te.
Sometimes, as the farmer said, he went out to the field with his wagon, and every time he hit a bump, it just rattled and went on.
Mbala mosusu ndenge mokati bilanga alobaki, akendeki na bilanga na likalo na ye, pe tango nyonso ezalaki kodenda, ezalaki kosala makelele pe nyonso wana.
But when he come back, he hit the same bump, didn't make no noise at all because it's loaded with good things.
Kasi tango azongaki edendaki bisika yango moko kasi esalaki makelele ata mokete, po etondisa maki na biloko ya malamu.
So I think that's about right.
Na bongo na kanisete ezali penza malamu.
That we get filled up with the good things of God, that the fruit of the Spirit might be known to us.
Bomoni ete totondisama na biloko malamu ya Nzambe pombuma ya molimo eko kakoyebana na nzela na biso.
As he referred so much to 1 Corinthians 13 there.
Ndenge alobelaki mingi penza ba Kolinti ya liboso, zomi na misa tukuna. Esika elobami ete, ata na pesi nzoto na ngai po na kotumbama, pe nazali na biloko oyo nyonso, kasi soki na zangi bolingo, ezali pamba, ezali na litomba ata mokete po na ngai.
We want to do that.
Bomoni biso tolingaka kosala yango.
Above all things, it's our individual souls that we're responsible before God.
Likolo na makambo nyonso, moko na moko na biso tozali na mokumba ya bomoto na biso ya kati liboso na Nzambe.
It's you going to heaven.
Bomoni ezali yo moto ozali kokende na lola.
It isn't whether I go or he goes, it's you going. It's you first.
ezalite soki ngai na kokende to ye akokende yo moto ozali kokende bomoni ezali yo liboso.
And you've got to look this out, become sweet before the Lord.
Pe osengeli koluka yango pe koya na bopolo liboso na Nkolo.
And I've always found out that the man that humbles himself is the man that God exalts.
Pe na mona katango nyoso ete moto oyo amikitisaka yende moto Nzambe atombolaka.
When you take a person with his chest out, knows everything, you can't tell him nothing, and his ear getting, that's the person that never gets anywhere.
Soki bozwi moto oyo avimbisaka tolo pe ayebi makambo nyonso pe bokoki koloba na ye likambo moko te pe azali na lolendo oyo wana azali moto oyo akendeke esika moko te. Kasi bozwa moto oyo amikitisaka pe atambolaka na bopolo. Mokolo mosusu nazali kosula na moto moko oyo azali kobongisa losambo moko kuna na
pulled out of an organization that had been was Brother Bose.
Abimaki na ebongiseli oyo azalaki kati na yango pe ezali ndeko Bose.
And that church where they had that great church there for so long and the Lord is blessing.
Pe losambo oyo bango bazalaki kati bazalaki na losambo yango ya munene tango mulai pe Nkolo apambolaki ye.
And the people got to a place that they want to polish up like the rest of them and want to throw it into an organization.
Na sima bato bakomaki esika oyo balingaki komikokanisa na makambo ya mikolo oyo lokola ba mosusu pe balingaki kokotisa yango na ebongiseli moko.
And when they did, it just those humble Christians and that did not want that.
Petango basalaki bongo yango ba Kristo ya komikitisa oyo bazalaki kuna balingaki yango te.
All their lives have been taught against it, so they walked away from it.
Bomoi na bango mobimba bateyamaka kotelemela yango bongo babimaki na yango.
Now they've got a group and the Lord has blessed them until they're coming in up into a big place now again.
Sikawa bazali na etonga moko pe Nkolo asili kopambola bango kino balingi lisusu kokota na esika moko ya monene sikawa.
For a church now that puts up about 4,000 people and they're starting over.
Losambo oyo ekoki koyamba pene na bato koto minei to mitano pe bazali kobandela.
And they come to me and said, Brother Branham, sitting right there in the office, the church office the other day.
Bongo bayaki epai na ngai pe balobaki, Ndeko Branham, tofandaki kuna na esika ya mosala ya losambo mokolo mosusu.
And he said, one of the leaders of the cross and them said, what must we do?
Pe alobaki, moko na bakambi, Ndeko Carlos na ba mosusu balobaki, tosengeli kosala nini?
I said, find a man to be the shepherd that has no reputation in all denominations, just a real good, genuine, sweet, humble brother that lives a life.
Nalobaki, boluka moto ya kozala mobateli. Oyo azali na lokumu moko te na bibongiseli nyonso. Oyo azali sendeko moko malamu penza. Ya solo solo. Ya bopolo pe komikitisa. Oyo abika kabomoi malamu.
God take care of the rest of us.
Nzambe akotala makambo oyo tikali, bomoni.
I said, a good pastor that will just feed the sheep and be humble and thank God will do the rest.
Nalobaki, mokengeli malamu oyo akoleisa bobele bampate. Pe akozala na komikitisa pe nyonso wana. Nzambe akosala oyo tikali.
Not some big know-it-alls come in and go put this in order and this has to be this way, cutting things right.
Soki boko, boluka moto monene te oyo ayebi nyonso. Oyo akoya kotia likambo boye na molongo pe likambo oyo esengeli kozala boye. Pe akobulunganisa makambo.
It'll never work. You just got to it.
Nalobaki ekosimba ata mokete. Bouti bobele koleka na yango.
That's it. Every piece in the church must work together. And you must keep up your part of it.
Ezali yango, biteni nyonso kati na losambo esengeli kosala mosala elongo. Pe bosengeli kokoba kosala eteni ya mosala na bino.
So we see what time we're living in.
Bongo tokomona tango nini tozali kobika na yango.
We may be closer than we think we are.
Tango mosusu tokomi pene koleka ndenge tozali kokanisa.
Now we appreciate by the veil only.
Sikawa tosepelaka na ndeko veil. Boyete?
Amen. The Lord bless you by the veil. Thank you.
Kolo apambola yonde kovel, matondi.
We thank the Lord for bringing this great message to us tonight.
Peto tondi nkolo ndenge ate ebiso litea monene oyo na pokwa oyo.
And I got a note a few minutes ago, one of the sisters had something she wanted to tell in a dream.
Pena uti kozwa lokasa moko eleki miniti moke ndeko mwasi moko amonaki eloko moko na ndoto alingaki koloba yango.
If you just write it out to me, sister, the giver of some dreams that has been absolutely true.
Soku yokoki kokomelanga yango ndeko mwasi na nazali apesaki ye bandoto oyo ezalaki penza likambo ya solo.
We don't accept all dreams, no.
Tondimaka bandoto nyonso te, tete.
But when they're of God, we want to know it's God talking to us.
Kasi soki euti na nzambe, tolingi koyeba ete nzambe moto, asololi na biso.
Like everything speaks of tongues, we don't believe it.
Ezayelo kola moto nyonso koloba minoko ya sika, tondimaka yango te.
But when there's an interpretation comes that tells us something that's going to happen, we see it happen and we thank the Lord for it.
Kasi soki ndimola eye koyebisa biso likambo oyo ekosalema, pe tomoni yango kosalema na bongo, tokotonda nkolo pona yango, bomoni?
We want to keep it running smoothly, sweetly, and in order of the Lord.
Tolinga kotika yango kokoba kutambola malamu, na bopolo pe na molongo ya nkolo.
So just remember that your part may be the mainspring, or it may be the little, some little hand or some little part of the winding stem.
Na bongo bomi kanisala eteni ya mosala na yo ekoki kozala likonga ya monene to ekoki kozala ya moke eteni moko ya moke to eteni ya moke to ematiseli ya sa ekoki kozala eloko moko to mosusu to ekoki kozala makonga ya liboso ya sa o etalisaka ngonga.
But whatever it is, it takes us all working together in harmony with the gospel of Jesus Christ to bring this to pass.
Kasi ata ezali nini biso nyonso tusengeli kosala mosala elongo na boyokani na sango malamu ya Yesu Kristo po likambo oyo esalema.
Just think, if gifts is so great, what we call power.
Bokanisa naino, soki makabo ezali na kembo boye, eloko oyo tobenga kanguya.
And Paul said, though I have faith that I can move a mountain, and have not charity, I am nothing.
Pe polo alobaki, ata nazali na kondima oyo ekoki kolongola ngomba, soki nazangi bolingo, nazali eloko pamba.
Think of that.
Bokanisa yango.
And though you say, well, though I understand, I wish I know the Bible.
Pe ata tolobi, ata na sosoli, elingaki kozala malamu ete na yeba Biblia.
Though I understand all the mysteries of God, see? And still, though I could do it and have not charity, I'm nothing.
Atana sosoli mabombi nyonso ya nzambe. Bumoni, atana kukaki kosala yango, soki nazangi bolingo, nazali eloko pamba.
See? I haven't got no worry yet, see?
Bumoni, nakomi nano esika moko te, bumoni.
The main thing is love God and humble yourself with it. Surely, after all these years on the field and around the world and seeing different people, I ought to know a little bit about the gate to enter in at.
Eloko ya motuya ezali kolinga nzambe, pe komikitisa na yango. Sikawa na bosolo sima na mibu nyonso oyo na sali na elanga ya mosala na mokili mobimba, pe sima na komona bato ndenge na ndenge, na sengeli koyeba mwa moke likambo ya ekuke ya kotela.
And if you want to get somewhere with God, never let an arrogant spirit ever come around.
Pe soki olingi kokoma esika moko na nzambe, kotika ata moke te ete molimo ya lolendo eya pembeni na yo.
Don't let no malice come in.
Kotika te ete mayele mabe ekotela yo.
No matter what anybody's done, if they are wrong, don't you never build up a complex against that person.
Ata moto asali likambo nini, soki bazali na libunga, kozala na lofundu ata mokete liboso na moto yango. Bomoni?
You be sweet and kind.
Zala na bopolo pe na boboto.
Remember, God loved you when you were in sin.
Kobosa na te nzambe alingaki yo tango uzalaki kati na masumu.
And if the Spirit of God's in you, you love the other person when he's in wrong.
Pe soki molimo ya nzambe ezali kati na yo, okolinga moto mosusu tango azali na libunga.
Just pray for them and love one another.
Bomoni, bondela bobele po na bango. Pe bolinga na kati na bino.
Above everything, love God and love one another.
Likolo na makambo nyonso, bolinga Nzambe pe bolinga na kati na bino.
And be humble with God and around one another, and God will bless us and start down what He will do.
Pe bozala na komikiti sa liboso na Nzambe pe kati na bino, pe Nzambe akopambola bino. Pe toyebi kolobate makambo nini ye akosala.
Usually when church begins to get numbers and gets to get a little bigger or something like that, then they get away from that real thing. The real thing.
Na momesano tango bato babandi kokoma mingi na losambo pe ebandi kokoma mwa monene koleka. To likambo ya ndenge wana. Na tango wana bato bakende ke musika na likambo ya solo solo. Likambo ya solo solo.
You know what brought these things to pass?
Boyebi likambo nine salama kipo makambo oyo eko kisama.
When I first started, the Lord appeared to me down the river and told me that.
Tango na bandaki mosala pe kola monana ki na ngai kuna na ebale pe ayebi saki ngai yango.
Brother Dale saw that, I believe, in a paper in Canada many years ago.
Pende kovela monaki yango na kanisi na zulunale moko na Canada. Esili koleka mibu mingi.
Well, that angel of the Lord appeared on the river down there. It was on Associated Press. Mystic Life over a local minister while baptized.
Esika mwanje na nkolo amonanaki kuna na ebale, ekomamaki na zulunale Press Associé, ete, pole ya kokamwa likolo na amote ya etuka moko wana azalaki kubatisa.
And you know what did that?
Pe boyebi eloko nini esalaki yango?
When we had the tent meeting just across the street, a tent that seated about 2,500 people.
Tangu tozalaka na liyanga ni na se ya ema na ngambo ya balabala. Ema oyo ezalaki koyamba pene na bato. Koto mi bale na kama mitano.
Ministers come from everywhere and said, "Brother, come here, man."
Batei bazalaki ko uta bisika nyonso pe balobaki. Ndeko yaka na nowa.
Not just a boy, but or just a kid.
Nazalaki nano elenge lokola mwana moke penza.
And he said, "How do you keep those people in one accord?"
Pe alobaki. Osala kandenge nini po na kubate la bato yango na boyokani.
They love one another till I ever seen people love one another.
Balingana kakati na bango, na mwana nano bato kolingana bongo te.
That's the law.
Ezalin kolo.
That's what this church was established upon, that godly, brotherly love for one another.
Ezali mobeko oyo losambo oyo etongamaki na yango, bolingo ya bonzambe pe bondeko, ba moko na ba mosusu.
I see him even shake hands with one another leaving the place and cry like babies to leave one another. They love one another that well.
Nasila komona bango kopesa na mbote ya loboko wana bazali kokabwana, pe kolela lokola bana mike, po bazalaki kokabwana. Bazalaki kolingana mingi penza.
And I could go to their house to visit them, and times the Bible was laying open and stained with tears.
Na kokaki kokende kotala bango na bandako na bango pe mbala mosusu, Biblia ezalaki polele na matono ya mpisoli.
Come in at night time where fathers and mothers was gathered together and their little children around on the floor kneeling around.
Nazalaki kokoma kuna na pokwa, batata na bamama basanganaki elongo pe bana na bango bazalaki pembeni na bango na se, bafukami zinga zinga.
Fathers and mothers on their knees crying and praying.
Batata na bamama bafukami bazali kolela pe kobondela.
I stand at the door and wait, wait, wait. And they didn't stop praying. I just sat down on the steps and started praying myself. Wait, Marcy.
Nazalaki kotelema nekuke pe kozela, kozela, kozela. Pe bazalaki kokata mabondelite. Nazalaki kofanda na bibuteli pe na bandai kobondela ngamoko ezalaki ngai kozela bango. Bumoni?
And that was why, and they love one another. They love one another.
Pe ezalaki bongo. Pe bazalaki kolingana bango na bango. Bazalaki kolingana bango na bango.
We used to stand and sing that old song.
Tozalaka kotelema pe koyemba loyembo ya kalawana.
Blessed be the tie that binds our hearts in Christian love.
Epambolama ekanganeli oyo ekangi mitema na biso na bolingo ya Kristo.
The fellowship of kindred mind is like to that above.
Boyokani ya bondeko ezali lokola ya likolo.
When we asunder part, it gives us inward pain.
Tango tozali kokabwana, ezali kosala biso mpasi na kati.
But we shall still be joined in heart and hope to meet again.
Kasi tokokoba kozala elongo na mitema pe kolika kukuta na lisusu.
I say this with great joy in my heart to Christ. Many of them are sleeping around in these graves, Mark, tonight, waiting for that great resurrection where we'll meet together again.
Nazali koloba likambo oyo na esengo monene na motema na ngai po na Kristo. Mingi kati na bango basili kolala awa na bankunda oyo itiami elembo na pokwa oyo. Bazali kozela lisekwa monene wana esika tukokuta na lisusu.
Let not that spirit ever depart from this place.
Tika ete molimo yango elongwa na esika oyo te.
If it ever does, then I don't care how eloquent your pastor might be, how well he might bring the word of God, the spirit of God is grieved away.
Soki elongwe na tango wana, ata mokengeli na bino akoki kozala na elobeli malamu ndenge nini, ata akoki koteya liloba na Nzambe kitoko ndenge nini, molimo ya Nzambe ekoyoka mawape ekokende mosika. Bomoni?
When we can have all things and fellowship in common, love one another, then God will work with us.
Tango tokoki kozala na makambo nyonso, na boyokani, na bondeko, na bomoko, pe kolinga na kati na biso, tango wana nde Nzambe akosala mosala elongo na biso. Na bongo tokotalisa tango malamu kino bato bakobelema mpe bakoloba.
If you want to see a church that's really humble, a church that really loves God, drop in up there at that tabernacle one time and watch them.
Soki bolingi komona losambo oyo ezali penza na komikitisa, losambo oyo elingaka penza Nzambe, bokende na mongombo wana, mokolo moko pe botala bango malamu. Botala ndenge basalisanaka kati na bango, ndenge bazalaka na limemia kati na bango.
When the gospel being preached, how reverent, how everything just in order.
Tango sango malamu ezali koteyama bazalaka na limemia, makambo nyonso esalemaka na molongo.
Then they can look and see what time we're living.
Iyo, na bongo bakoki kotala pe komona tango nini tozali kobika na yango.
You'll see the Spirit of God moving among you. Great signs and wonders and things will be taking place.
Bokomona molimo na Nzambe kosala makambo kati na bino. Bilembo minene na bikamwa pe makambo ndenge na ndenge ekobanda kosalema.
If the things working together is telling the time.
Soki likambo ezali kosala mosala elongo, ekotalisa ngonga.
But if it isn't working, then time has stopped. It won't tell the time no more.
Kasi soki ezali kosala bongo te, na tango wana ngonga ekotelema, ekotalisa lisusu ngonga te.
So if we want to know what time we're living, just start everybody working together in the gospel, loving one another, loving God.
Na boye soki tolingi koyeba tango nini tozali kobika na yango, to banda biso nyonso kosala mosala elongo kati na sango malamu, kolinga na kati na biso, kolinga Nzambe.
And the hands itself will tell the time what we're living.
Amen.
Pe makonga yango moko, ekolakisa tango nini tozali kobika na yango.
Do you believe that?
Bondimi yango?
Amen.
Good. Amen. The Lord bless you real richly.
Ya solo penza. Amen. Kola pambola bino mingi koleka.
Don't forget now. Get around this week.
Bobo sana te sikawa. Bokende bisika nyonso na mposo oyo.
If you know any of the sick people that's coming in, tell them when he comes.
Peso ki boyebi bato oyo bazali kobela, ba oyo bakoya, boyebi sabango tango bakoya.
Dear, I want to ask you, we're having a prayer for the sick Sunday morning over the tabernacle.
Boloba, molingami, nalingi kotuna yo likambo moko, toko bonde la pona babeli, na tongo ya lomingo na mongombo.
And you've been sick for a while, now what?
Pe esali tango molai ozali kobela, sika wana lingi.
Well, I want to go, I've always wanted to go.
Nalingi kokende. Nazala katango nyonso na posa ya kokende.
Now, I just heard a message Sunday night from a brother there that how we must confess our faults one to another and pray one for another that we might be healed.
Sikawa, na yoka kilite ya moko mokolo ya lomingo na mpokwa, kuna ndeko moko ateyaki ete tusengeli koyambo la mabena biso moko na mosusu, pe kobonde la moko po na mosusu, po toko kakubiki sama.
James 5:14, 13, 14, 15,
that we must confess our faults one to another before we even come for him. Yeah. Yakobo mitano, zomi na mine, zomi na misatu, zomi na mitano. Omoni ete, tusengeli koyambo la mabe na biso moko na mosusu liboso, na biso koya koluka kubiki sama ya nzoto. Iyo.
Confess our faults one to another and pray one for the other.
Koyambo la mabe na biso moko na mosusu pe kobonde la moko po na mosusu.
See that? This is exactly what he talked about tonight.
Bomoni yango penzande likambo azalaki kolobela na pokwa oyo.
Brings back the Beatitudes in with Mark 16.
Ezali kozongisa mapamboli na malako zomi na motoba esika moko.
Bring that together, you've got it. Then healing takes place.
Soki bosangisi yango elongo bozali na yango. Na tango wana kobikisa maya nzoto ekosalema.
Look at Jesus. Nothing but one bundle of love.
Botala Yesu. Eloko mosusu te bobele liboke ya bolingo.
See, he was God manifested.
Bomoni azalaki nzambe oyo atali sami.
He, God expressed himself through it. No wonder miracles and things happened.
Ye nzambe amimoni saki na nzela na ye. Yango wana bikamwa pe makambo ndenge na ndenge salemaki.
His humble life and consecrated life to come from being God to be a man. You're on earth to express God to himself.
Bomo inaye ya kumikitisa, pe bomo inaye ya kumibulisa, kolongwa kozala nzambe, pona kokoma moto awa na mokili, pe komoni sa nzambe na nzela na ye moko.
That's what made him what he was.
Yangonde loko ekomisaki ye oyo ye azalaki.
I've always said what made Jesus God to me was the way he humbled himself.
Nalobakatango nyonso ete eloko ekomisaki Yesu nzambe, pona ngai ezali lulenge amikitisaki.
He was so great.
Azalaki monene mingi atabongo akokaki kokoma moke mingi. Bomoni, ezali solo.
The Lord bless you real good.
Kola pambo la bino mingi penza.
Now, let's stand up and for the dismissal.
Sika watu tele mapona kusili sali yangani.
Let's just try that. You might not notice that you're... That blessed be the title, but...
Tomeka yango nanu, tango mosusu oyebi yango tende kumwasi, ezali, epambo lama, ekanganeli oyo, ekangisi.
Let's sing it one time, will you? You give us your part.
Toyemba yango mbala moko boyete, banda yango pona biso. Epambo lama, ekanganeli oyo, ekangisi, miteman na biso. Na bolingo ya Kristo. Boyokani ya bondeko ezali lokola ya likolo. Sikawa wana tozali koyemba eteni oyo ya suka. Topesa na mbote ya loboko. Wana tozali kokabwana. Pe bolo ba bobele, nzambe ya pambola yo ndeko mobali, ndeko mwasi, nazali na esengo monene kozala awa elongo na yo na pokwa oyo. Bomoni likambo ya ndenge wana na sima obaluki zinga zinga. Sikawa toyemba yango. Wana tozali kokabwana. Nzambe ya pambola yo ndeko Neville. Ezali kusala biso mpasi na kati. Kasi tokokoba kuzala elongo na mitema. Pe kolikia kokutana lisusu. Tolingi kolo Yesu mingi penza. Boyete, ndenge. Kino tokokutana. Kino tokokutana na makolo ya Yesu. Kino tokokutana. Kino tokokutana. Kino tokokutana. Nzambe azala na bino kino tokokutana lisusu.
Let's close our eyes and that in the spirit now.
Tokanga miso pe toyemba yango na molimo sikawa. Kino tokokutana. Kino tokokutana. Kino tokokutana na makolo na Yesu. Kino tokokutana. Kino tokokutana. Nzambe azala na bino kino tokokutana lisusu. Sikawa wana tugumbi mito. Tuzali bobele bana. Bana na Nzambe. Toyemba yango na se ya mingongo. Oh, ezali penza komemela biso molimo na Nzambe. Bokoki kokanisela na ebandeli wana bazalaki kofanda likolo na mabanga. Nzambe azala na bino kino tokokutana lisusu.
With our heads bowed, I'm going to ask the brother Allen back there, a new brother among us, if he'll dismiss us in a word of prayer. Brother Allen.
Wana tugumbi mito na lingi kosenga soki ndeko Allen, kuna na sima ndeko ya sikakati na biso, soki akolinga kusilisa liyangani na biso na liloba ya libondeli. Ndeko Allen.